filme ya mavere poa combate da weso tuari chegare poa kwa mana bueno tabesha waisa chego tuari chega tabesha aba kusadeno munyori
mcdancepromos.co
the big nation get cueva. If I will prove I'm stupid, I'm gonna get a job and do it. When you send a man, young woman, young book, a gun, young shell, or tabesha, careful. Hot, what they go order. Balanja bet ya mungoza Nyongo nyongwe sala kupachinu wa ukumbele Shate kwa mnocho wiso bombo Mwilanza nkanya Mwilanza nkanya Mwilanzankanya Najonji mpwemia lushiria matako pachimpwe Na sono we kuchawa fimo vina mwona imwe Na uku wata watori chewari pankuni Sala kwa chino kachina kachira kankuni Pariku vepa love mkumu na kaso teka kupiana Owe Sateta kwa wativiti Satwe mini nyapano vengo adifiti Bombo bombo Mwilanza mkanya Bombo bombo Ivyamo bombo Liga liga Vyamo bombo Kwari wa kwari tina kwa nchi chiro lesha mumira levoyo bebe na swankiti Mwira wosa kumbari nkongeni ama bifu ya kupuwa shava mwankongeni If ya kupuwa nshitovera Bantu na kusekere choa randorera We senda manyampu manyampu kwa kunjangu shelo tabesha Careful Hot Ukwate kwa hoda Balanja bebe mungoza Nyongo nyongwe sala kupachinu wa ukumbele Shate kwa mnocho wiso bombo Mwilanza nkanya Mwilanza nkanya Mwilanza nkanya Mwilanza nkanya Balanja bebe mungoza Nyongo nyongwe sala kupachinu wa ukumbele Shate kwa mnocho wiso bombo Mwilanza nkanya Mwilanza nkanya Mwilanza nkanya Mwilanza nkanya Ngekwewa Na yesu wa sore wa mubemberi Wana wa kwekia lila lero wa mkontere Hawa icha wana watita wanjishi wa bati Kumari wa lero mbaficha fipuwa Kana kupene kera wendora Njika puwa tawa kusheme kera wendora Wimbera chata tulia mpoto imo Utoto wongwa muteka nkachupanda chimo Drifta nshara wa konga kukara wa Piare tipa kwenye mira wikara wa Lefo feire kanya Na wafu wa bonza murensa nkanya If ya kupuwa nshitovera Bantu na kusekere choa randorera We senda manyampu manyampu Kwa kunjangu shelo tabesha Careful Hot Ukwate kwa hoda Balanja bebe mungoza Nyongo nyongwe sala kupachinu wa ukumbele Shate kwa mnocho wiso bombo Mwilanza nkanya Mwilanza nkanya Sate chairman Ngekwema Fiumu ya mbabe ya ripua Kumbeti tawesu tuwarishe karifua Kwa mbana wino tabesha Uwaisa sheko tuwarishe katabesha Kwa sangwa na dokta mkuruse Kindesa ni mpumu tekutituruse Bosman na maostaz Kwaisa na wino kwa mama kopa boys Big Jonas wa shabati nika Ivumba tuwarika gala side nikas Boss wanna mumba but jambeji Ukushe mutesa ninji jambeji Show me Mr. Money Bossy Na vana Kim Kati si self bossy Come on Wasike wa shikonda machina kumona ex family panakonde Haya mana mara ni phone 5 Viva Erika Chan Aronzo ni phone 5 Sky Electronic Fiera no busaka Tanari rako kati mani parusaka James Boxer wangu sheni Zet sare mudiaka nyeni Sana chi Handsome chi mafia Yombo vyombo Swarike Chau te wana kutiki papota Na wakabisha Get your niggas
Fresh out media This sound about from birth It's the bigger with tip